lo zize kwebaza orale lo zize kusima abamu kufe endwadde zaluma
zaluma
mungu nonya abalala ensimbi notuwa mungu kwebale
kwebale
okumide mami daddy kwebale mungu kwebale. Your love is too much, oh.
Your love is too much,
oh. Love is too much, oh.
Asate baba, oh. Oh, asate baba. I go tell my mother, oh. I go tell my brother. Oba demulonji, onko zebulonji, ah. Oba demulonji, onko zebulonji. Omukwano gwe mungi gyendi, ekisa kye kingi gyendi. Wanelabize byayita, abange bwe nakabanga. Panise emikono waggulu nsinza, nsinza gy'oli. Kuna mawoli nkwebaza, by'okoze mukama.
Kati tonyoma, ewange ndi bulungi, ndi bulungi. Tonyoma, abange mukama nga mulungi, nga bulungi. Tonyoma, ewange ndi bulungi,
ndi bulungi.
Tonyoma, abange mukama nga mulungi,
nga bulungi.
Kati situkoze ne situka, situko ndage yamboka. Mwebaza abange byakoze. Jukube ndabe galewa zinamu ineps kerewa galewa yamboka zinamu kerera ante jukube mwebaza abange.
Asate baba oh, asate baba. I go tell my mother oh, I go tell my brother. My brother
oba demulonji, onkoze bulonji. Oba demulonji, onkoze bulonji.
Mfisanga kaze no mwebaza orobula mugwa kuwade. Abana bakuwade, sente zakuwade, enyumba takuwade, ne feva takuwade.
Nze siti ambela, we mbanga ndine boss. Nze siti ambela. Oh na na oh la la, the city I'm better. Bang on the
boss,
the city I'm better. Oh na na oh la la,
bitch you done it.